right, let's play some more music. Where does all this shock stuff come from? A while back, Franco actually started a, Franco of the Tout Puissant OK Jazz fame, Le Grand Maître Franco, started a label called African Sun Music, which also had went by the name of Shock, Shock, Shock. And he, that was the LP, the first one that he put out on that series, was the one that had the letters, the four letters to the Inspector General on them. And we're going to play a track from the ninth one, which features Nana and Banyel, and along with Le Tout Puissant OK Jazz and Franco. And the name of the song we're going to hear is Flora, une femme difficile. Here comes.
Flora au Kosinga est vraiment au Pessinga numéro. Y'a pas la bala peine à son vanda kate Flora.
Na banga ki, on peut sa yo adresse. Mon bali nangaza la kama tata o mingie.
Kasina salaboni, lokola na lingio. Sala no ki no kinga na yo tokutanae.
Na boy nanga o salina mwasi na yo.
Salangai plaisir, tokutana to solola. Nakanisi oko regrette mon kete o Flora.
Nayemi maloba ya mi bali ya mi kolo oyo. Kasi ponanga na zali, okipetie.
Flora na ligina pesa yo li kolona bomengo nanse. Banani bazali, to senginya yo Flora.
Na moke azoka na moke apesa kangai.
Kola kisangai, mopali na yo, natala soki ya kokani, nangai Flora.
Eske ope okoki kola kisanga mwasi na yo, natala soki ngai nalekie na ninie.
Tala ndenge borataka ba chanson na mokili ya nzawe, nzawe atindi ngai na yo, tolinga na ye.
Ngai pe nzawe, moto atindanga libala.
Kufa nzawe akotuna yo mobali na tindaki oboya ki etina
yo pe mokolo kufa nzawe akotuna yo ozala ki koluka mwasi ya moninga ondina e
Flora oko singa e vraiment ope singa numero ya bala bala pena zono vanda kate Flora
na banga ki na banga ki ope sa yo adres mobali na
Sina Salaboni, Lokola na Lulio, Sala no ki no kinga na yo, tokutana.
Na boy nanga o zali na mwasi na yo, ngai pe na zali, na mobali nanga idie.
Sala ngai plaisir, tokutana to solola, na kanisi oko regrete mokete o Flora.
Na yemi maloba ya mi bali ya mi kolo oyo, kasi po nanga na zali, okipe diye.
Lingina pesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kokosa yo Flora
na moke azwaka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai odie
esko okoki kolakisa ngai mopali na yo natala soki akokani na ngai Flora
eske yo mpe okoki kolakisa ngai mwasi na yo.
Ndenge borataka ba chance na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolinga na ye
ngai pe nzawe moto atindanga libala aboyi nakosa mobali na ngai odie
mokolo kokufa nzawe akotuna yo mobali natindaki oboyaki ye tina ye
yo mpe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozalaki koluka mwasi ya moninga ondina ye.
Thank you.
Lokola to ebanite o, tozala kamarade. lokola tokutani te tozala ngo bandeko
lokola bayebani te tozala camarade
lokola toyebani te tozala ngo bandeko
lokola tolobani te tozala camarade.
Okay, jazz, floral, and femme difficile. Here is Taboulé.
Azala kashe, yes
fashion shop check. Azala fashion, azala fashion, azala fashion. Yeah, chic shop check.
Amis, dans le malheur, me voilà seulement frère. Où est Passi, ma Dio che minga, ah, mon ami, Banana yo nanda koe liko swa yo lobi yo koye bate oh masumwe oh lingwa yanga ina ye yambongote makina ya soto e kokani fidelite la tanga na soto na bolingo nanga na toto diye esanza limonga na langi yo Bongana yeo Bolingo koyo, eno kweningi motema nangai, basi pona boya ye. Mobala bima na miso ya baboki ye, mwasi ya moninga kanga kama kambo ye. Boni otinga mikanga nangai yo, lika moko boya ne basala yo. Mobala bima na miso ya baboki ye.
Thank you.
batie yo posima kana yo makwela te o jete tenga mabo mwana oyo pasie ngai mwana papa kule ngai mwana mama mosesie ngai mwana papa koma e ngai mwana mama boto e ngai mwana papa sambia e
Ivryman, and you can hear my music on Global Agogo, music from around the world in the universal language of groove. Every Wednesday from 3 to 5 p.m. on WRIR, Richmond Independent Radio, 97.3 FM and WRIR.org. Tune in.
And you're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday, bringing you 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard and the other black music in this time slot. Next week, he'll be here in about 20 minutes, 24 minutes to start the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. And broadcast at WRIR is made possible in part by Rostov's Coffee and Tea, family owned and operated. Rostov's roasts coffee on premises daily and offers coffee, tea, accoutrements, and cups to go. Rostov's Coffee and Tea, 1618 West Main Street on Facebook, Twitter, and the web at rostovs.com. And I've been playing all shock today for you. It occurred to me the other night that there's a lot of records with the name Shock. There's Shock Stars, Zai Shock, all these different bands with Shock in their names. There's Franco's Shock label. There's songs with the word Shock in it. There's albums with the title with Shock, like that last one we just heard from Vonga Aye. Her album on Verkis' editions Veve International label, the album called Pare Shocks. We heard the song called Nasali Akupe. Before that, we heard from Theo Blaise Konku, the song Litea Shock, from a compilation. I have it on an LP that he did with Eddie Gustav, but this, the original version's better, so I played that. Litea Shock from Theo Blaise Konku. Before that, Taboulé Rochereau El Frisa International from the LP Trop C'est Trop. We heard the song called Chic Shock Chic. And we started off the set with Le Grand Maître Franco, along with Banyol Nana et son Tout Puissant OK Jazz, the song Flora une Femme Difficile. All right, let's play some more music. Let's go back to the sort of Zyko offshoots of Shock. This is a group that came together, and I don't know how many albums they put out on this label. It's the International Don Das label, and the album is called International Don Das Presented Les Shock Shock 85 Avec les Vedettes du Moment. And we got Dindo Yogo on here, along with King Kester M and Nea, Mopera Wamaloba singing, and also Nzaya Nzadio, and Manuwaku Waku plays guitars. We're going to hear this song called Chacun Pour Soi, or I guess To Each His Own. Here we go.
Botongo, Boina, Boina, Nazali Mungwate, nasila na mbula omu nasila na katanzungu ya madeswe nazali moto moto nzambe asala ukitani na yefabanza
mwana pasi libusozo wa komendo masemba yo mafinga yo batongo yo.
Some Tuchok Zaiko Langa Langa.
Ah, national.
Napona yo na motema moko, pona yeza leli pepote na yo. Pona makani si pense keri na yo. Asi kepa oko pebisa la morena piso koyo. Yoka yoka ya Kinshasa, Nabila ndalanda ya Kinshasa yo. Yepisanga itina ya likambo yo, bako inela kayo kini mokimba mama. Nale kanzela nyoso, kimi nanafa, bako yepisanga yo, likambo ya mo. Atabasali nyoso, nako ina yote, nako tika yote, nako lembe yote. Oye, 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 oye,
batata.
Mwana mokongo ala mifungo ala boseni mondu ya limondo. Mwana mokongo atonda respect mosala na eko sekisa. Eko na mesana na malemba na posuka wami. Aye visita mwana ko. Aye visita yolele.
Nakitoko na yo visita pene saneli elamu. Yawe apesa yo bato ipo yo kaka verite. Eba na bioka yo kaki chasa batera la bulera biso. Ata balobi papa na kotika yo te mama.
Mwana mokongo alami fukwa na bosa ni pondu ya lipondo. Mwana mokongo atonda despe mosala na eko sekisa. Eko na mesana na maleka na kosuka wapi. Aye visita mwanango.
Visita go.
Aye visita yolele.
Aki toko na yo visita. Bene saneli elamu. Yawe apesa yo. Misofo mona kabandoki. Keba na biyoka yo kaya. Kinshasa visita. Patela la mule. Na biso visita. Ataba no mipamba. Na kotika yo te visita.
Mwana mokongo ala mifufu, ana bosa ni fondu ya lipondo. Mwana mokongo atonda reste, mosala na yeko sekisa. Nako na mesala na malepa, na posuka wapi. Aye visita mwana mo.
Visita go.
Aye visita yolele.
Zey.
Ah, tata.
Sabamba, Eloni Bisa, Eloni Bisa, Eloni Bisa,
Anti-Shock, Psycho, Langa Langa from the LP Sokitembe, Bomeka Tata Nzambe Salisabeto. We heard the song called Bizita. We're going to end up the program with something from Amido Star Nuya, who was a member of the Langa Langa Stars. I think it was the drummer from the CD called Georgia, which came out on a funny European label. And we're going to hear that we're going to end up the program with a song that wraps up what we've been doing today, Etat de Shock, State of Shock. Thanks for listening. Stay tuned for the Motherland Influence at 5.
Alino Matabisi.
Kambo ba mo ba kio kuruze Kalanga lelo dina komiko wa
Abo matiki viende lwe zambi
Nalibala yanga na yo ime
Nakoloba lelo yo kanga Nalembio te Mwana mama Komo dolimbo sote akufa mama Atika kamaloba Atapete zamadi Salima son poto tikala Suka suka boni Eko yebala Dalela kayonde natina Yonde bolingo nanga Denge na linga yo Na bolingo ya seko Na kotika yode Dalela kayonde natina Yonde bolingo nanga
Fora ali no liaca pulo dele.
Que tu me
pasi na ikomwa na mawa pole lo dinga nake na kiko kufananga lifuta ya masumu kaka seko wazawe na nene ba poti nganga na yoto tika na emene.